amatuza kukwasa nze supermani tompita keki ebinyuma mpita nafaafa katikentuse mwenna mu ddiiro ananywa atumya kabeero nze munnammwe nkoma ku kkooko abananywa mutumya ebeero supermani nkoma ku kkooko ŋendo bakubye enkonge bwe mutaweerwe ŋŋamba ebyana nga mwenna muyimba nze supermani ataka bbeeyi bondabonga ya musayizi ebyennyumya ogenda ontenda nasoma nnyo omukwano nina diguli gyeri emitwetwe z'ebintu by'emikwano mbyetegereza mmaze akabanga bisaanamu okuyiiya ng'oline munnaku w'omukwano naye osangay'omuleera ng'ebyalaavu si byaliko ebyo n'osangay'omuleera ng'ebyamapenzi si byaliko ebyo nalinda bamwaniriza asamba oluggi paka mu ddiiro naye bw'ofuna nga nze supermani nkuwa omukwano gambye bw'ofuna nga nze supermani obuna obusonda njagala nnyumya omukwano buli omu waali ayiga amapenzi bw'atamanyi kwano bwe ziba ssente obeera feeke ŋŋambye atamanyi kwano bwe ziba ssente kuyita feeke basajja bannange kambe ticha wammwe ku byalaavu bwe kwata ekkalaamu sayizi bbuuku naye ogireete soosootola omukwano kujja kagere paka kaviiri bw'oba ogaba akajiiko kokka kokka kati jjuza ejjiraasi munnaatamiira omukwano nga ne bw'ayitawo awunya amalaavu akuloota embirooto owootoobe ng'atema emiranga alwala obulwadde ng'agga omuwonya switi dokita kiriniki ya laavu okukuwa amakerenda aba switi kiriniki ya laavu okukuwa amakerenda aba switi nange tompita keeki supamaani ninga switi temudda wako okumala emyezi oza nnoonya ssente ekombeggwe yosula n'ebyana y'omukazi n'akuuma enju n'atuuka n'ogikoowa omukazi n'akuuma enju n'atuuka n'ogikoowa sebo yadde onoonya ssente naye obutonde bulowoozeeko ssente ewoomera baagala ne watali kwana era tewoomaalo oyina okudde wali kimaama nakigambyeko dda nti ssente ewoomera baagalana kati efuna engeri gy'omikisinga laavu gyawula ku ssente munnoowo anyumirwa nnyo ng'omugulidde ku kaswiti ng'ako anyumirwa nnyo ng'omugulidde ku kaswiti ng'ako munnange eyiga okuyiiya akonga eyeegumya omukwano yiga okuyiiya akonga eyeegumya omukwano banandaba batya nga nneemoola by'oba okugalawo ebyo zebwente bwe nkuumwa emwedde era kati ŋŋenze wali kinnange zebwente bwe nkuumwa emwedde akensiibudde nninda olundi mutudde ku makweyo mwenna abakyala ze mbasaasidde okubeera no
Superman, si kutembea, ndi basa na mapenzi.